tamani halaji malifu
doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde midem alkam sare tati lewru julie hitan 2025 sakra do gondom hedaade heejuji amen dile lende mangal mudum bete hande fu mi calmini am san sembinde imadaraji bangal sembinde imadaraji rawbe fayeto hayebe le golleji pawide tewtugol jamdo woni fana kawrtal ngal golleji mudum fuddi didi lewru julie hitan 2025 bamako do fedde ajikan de kany landini dum gal hipangol gol gube jogibe kaborde wadi fewde lamu kayi o gouverneur o kabam amnyaji inde tom couvre feu o do dabere goto ka anale region aji kewde leedi amende hodum fu woni nafa couvre feu o bangal habude rafinde nangu o ngara bedal fami ele journal amengal shifon aji faye tok gulle kulantire juddi kany ko nande mudum dum woni ko rewbe hewbe le nyaloma hande o kany en ka doganta yalla na watta kicci mudum fa heba ngari so yoga mabbe kany en ka no wordini jaati woni ko yida wobbe kany en du wadam yalla na heba ngari hono rewbe le hiddibe sakra dum sembe kabaruji dum jogan on bete hande bismillah modom e hedaade dum kawrtal hayebe fayotto rewbe bangal jam e leledi amendi golleji mudum fuddi didi lero julie hitan 2025 bamako do fedde ne minu dirta aji kadde do ni association des jeunes pour la consolidation de la paix et la défense des droits de l'homme kany landini dum fana mudum e lewi landin be dum be kanyunka yo sembinde darne rewbe fayotto hayebe le golleji pawide tewtugol jam kany hokkitide be du hala yalla be kalta ko woni wima be bangal jande yidi be kasindine mudum musa malisi soko ana wonno to wonko hebani en do majjum anniko o wi hebani en do hendo festang ma sama seko Ousmane Ali Boule
ewi horojo ajikad adam diko ngallo kortal balli didi lato sababu sembinde jile e drande robe e hayebe yalla e ngatene hakillo le kabaru ma draje hotugul jam le mali
nous sommes dans un pays
ade ngoni le leji ndi le mudum le himbe tem doram fu ko buri chapan e jiagon kipna dubi chapan tati e joyi le himbe tem doram fu debe e jenon yo rewbe non nen e mbawa mursude ko heewi tawe ko di himbe fu ngala hen ko do won ko hani wadede faarube sukabe jokobe ngata ko di mubben do imadaraji bangal waylito ngo
processus de changement
ruben pellerobe hayebe iwri nokkuji kewdi leedindi be jetti sanne odo batu o mabbe jogiri hono nokku kaltidal e hun songol hore
après cette forum
tagal o batu min pian dabreji imadaraji ngatteedi le gelle de parti dal uito kina sukabe jokolbe kollite rewbe sukabe jokolbe ana kasindini janginede kollite yalla ana imondaro do habugol e majjun
c'est fluide
tagal ko hore do mudun le batu o gubal juinte gale mudun tawata yimbe le politibe daranade kabaru denagu bingel adama be jeltinan dabereji inade gulleji dibe hollitata lamibe yala na gatten hakilo sanne rewbe hayabe
dido kabaruji fu wona hebedo beme ande kessede hello am Facebook na do compte X tiagal hipangol terroriste em gadangol fewde e leedi amendi talatar bittinde gouverneur region kay kany ko bami anya juinde to couvre feu mo 21h yaade 6h beten le couvre feu o waran wadde lewru mbawdo heedintinede o do dabere goto ko anale region ngaji kewde le leedi amendi fu sabe rafi sabe kabaruji bi sabe kabaruji bi lide en denago hodo fu woni darne couvre feu e le imadaraji fa haba bangal rafi denango o khalifa goita landondiri e kanko docteur ahmadou touré o dunki andan kabaruji bi lide en denango anni ko wi don do fetan Omar Waygalum
le couvre feu bien que contraignant
wadde couvre feu ngonga jati jama nana way matude tiadele kayo dum wajibi non so waydi denango ma tamali nokkule de non watta so jama de kanye jawlel muuden reeno non watta so mangal pad en be du ngad lugaji muuden jamma keba do hen kabaruji eno kani rentirade e rente jamaare de dido dabareji dubbe jeltinta li hen fati waydi denango lanyo so yotto nokkule de fuf be jalono be kani rentirde yimbe be couvre feu fa ko dartete ko hebe dum fon yewi do no mangal pad en be gollirta kanye no yibbele be dokkirta be juude no be kani rentirde
dum development a long term
golleji pawide mu intingol lawol iwongol soso koira ya aljala banja ngon juuni mudum buri kiloji didi ka golleji mudum fuddi go o lero julie hitan 2025 gauto odo projet ana windi ele imadaraji hejmo noddirta dati yo hudem ko mawdo waddude jam fedde ne noddirta welf hunger health kany le gollidal hakune mudum e cooperation allemande fayeto ong mo noddirta tasigat kany em hebi hakkile majjum dum fana majjum yo newninde ya warta yimbel bele ondo nokku yella yimbe heɓa hokkondirde juuɗe muɗum ɗiɗo golleji ka waram wadde lebbi jeɗɗi waytidde soja ana ɗum woni fana kawrtal gawtal landinagal beete landinagal kuccala ɗum hawrintine rewɓel mbaytoɓe kulantireji ndemeteɗi so ñaame ko ɓuuri capan joyi le région sika so kañum e kuccala ele gollidal hakkunde yimɓele gollidal hakkunde mabɓe e yimɓel gonɓe laamu sigu kañum e bamako le wi landinɓe ɗum ɓe kañum ka goto e wi fana ɗiɗo ngal ɗo kawrtal ka yo tewture andude hoɗum fu woni ko wawi sembinede hoɗum fu woni ko hani faɓede faham yella ngalɗo gollgal gollirgal ka ana heɓa lawol e leydi amen ndi kaltidal ngal ko heewi e muɗum fu nawirke banggal hono fu wawi waɗede yella yirwere kañum ka ana heɓele on ɗo nokku balɗe ɗiɗi o warta wadde jande balɗe ɗiɗi ɗum waɗama fewde e rafi waytagol wakkati o fewde yimɓel ɓe jiyata fa gasa alal bare ɓettide bamako ɗo ngal ɗo kawrtal balɗe ɗiɗi waran latal sababu hokkude andal hayeɓe ko yettoto nogayom ɓe jiyata fa gasa e dow kabaruji ɓiɗi ɗi e waytagol wakkati le wi landinɓe ɗum ɓe ka waran latal sababu sanne wallude ɓen ɗo yimɓel kañum endi wattude koyɗe mum e haɓude kutteji ɓiɗi ɗi e waytagol wakkati o mamadou thiam kañum woni jottinowo haala yimɓel ɓe jiyata fa gasa le leydi amen ndi kañum ndu woni nayiroɗo banggal kañum ndu woni kuncanowo hoore kabaruji ɓiɗi ɗi jande mabɓe anni ko wi Ousmane Niali Boulou de festango Oumar Waygalou
il faudra éviter
nde ɗo jande miɗen gonde jangguinde yimɓele ɓe gana yiyoɓe no kutteji woyltagol wattu wori yalla ɓe gattalen koyɗe mabɓe fa ɓuyta ɗiɗo kutteji min gaɗan dabareji du noɓe kani tewrede e immadaraji mawɗi kanɗi waɗede ɗi kono ayri banggal hokkude jamarde hakkillaji lobbi eno wattu wondi e waylitirade fati ɓe kedine caggal jaliñi ɗi fuu du tawe ley hen eɗe andi wiide kamɓe ɓe gala jiile ɓe du kutteji wattu no wondi e woyltirade ana yettoɓe sanne kako ɓuuri hewde fo tan ɓe jiggitaɓe eno jande hani waɗirede no wattu wonde waylitirade
ko ɓuuri ko rewɓelle ñande fo kañum en ka ɓuuri nawirade banggal kolantiriji hono chiffon kañum ko nandi e muɗum yella ana watta e kecci muɗum fa heeɓa gaari so yoga ɓeɗo rewɓelle kañum en ka waɗiran ɗum tan saabi ɓe jiiɗano ɓe gurdini woɓɓe kañum en du yella ne heeɓa gaari hono heddiɓeni hoɗum fo woni kutteje wattugol ɗum ɗiɗo kolantiriji ne e kecci mabɓe hay jeeyoɓe ɗum ɓe kañum en ka holiti wiide wonko heɓata e muɗum sanne le ñalawma hande o ko tama e juuɗe muɗum anni ko balde habibatullahi heɓani en dow majjum ɗo fettango makko kanko e Maodou Sama Seku
min kay mi joroɓe ɗum hono kabaru tiɗɗo ɗum bonnat ɗum ley kadli jajuɗe sanne ɗe yella ɗeɗo kadli ne dabto terɗe ayo honni sucengaji ɗi so gonga haale kuteji foof jeeya kabaru mum
oɗo mariam no yiiɗi wattugol chiffon ni ko ley conci makko o inni debbo no hani wattude nga yimɓe men yiiɗiɓe ko nder saare ɓe yewtere mabɓe nde wonal gotum
miɗen milaɓiɗe ɗum ka yo rafi jaɓande hoore muɗum tanno saabi ko gadɗa ko matete kambar ɗum mimi yiiɗa rewɓe ornoɓe ɗiɗo chiffon niaji ɗi kola kommum en ɗum nde haɗata fe heddade koɓe goni ko ɓe anda wiide kullena tourne wala ko neɗɗo wawani nde ɓorna chiffon ngaji ɗi yalla eɗen beela worɓe ɓe ɓeyda yidde min
ñalorma hannde yeyoɓe chiffoni hewɓe annakaba tinno Alassane Traoré mo haalana en
lumo chiffoni o ne weeli san yo hononni sucengaji ɗi rewɓe ne gatten kalis coggu o yo hakkunde ujunere e ujunaji joyi e dow alhaali ko joomum yiɗi
hannde saabi réseau sociaux rewɓe hewɓe no watta chiffoni nga yimɓene waajo rewɓe e wonira kala tagiriɓe
dene misra dene yimɓele gonɓele dene ne ɓe noddirta misra anane laamu sam yalti fa heewi go'o lewru juillet hitan 2025 fa yaltina tuuni gonɗile fosengaji mumen ɗi lewi mabɓe ɗum ɓe gaɗi ɗum yella ɓe keeɓa sakkade bonandaji mbawɗi finude ele natugol ndiyan ɗam hoorejo dende fa yetto kanankoɓe gonɓele on ɗo nokku kañum en ka yetti sanni oɗo hakkille
tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidinɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yewtere amen zoom sur ñalawma hannde o ana woodani yimɓel ɓe kañum en ka wakkati fuu so ñawi na du yettike suud dogotorore ka waltinta hakkille fe yimɓelle mumen ɓe landiɗaɓe wakkati fuu yalla mani a santanama fuu ɓe mbiyan kañum ɓe ka ɓe cantanaka jaati eɓe miila du ka mayde mabɓe ka woɗɗa sanne Oumar Waygalou wonko heɓani em dow majjum keɗe mum
duuɓi makko ne mbare duuɓi capanɗe jeɗɗi weelore ana wonno lekkede duuji to nyalomo goto tan o jontali o do nokku tayo mo joggi biddo dogotoro wi ambulance yahana mo ton waddamo do bomako do wakkande mo yotti bomako do demo nabale clinic balde seda tan mo yalti ton ka yimbe gardo yandin demo fu o halta ko juddinta hakkille fe so mo wiemo ronki danade hanken o wi'an hore makko annawa no wi caldi makko di fu ana nattindiri weloro juddinta hakkille jamare de fe wakkatiji bi ko jaati walla ndoto o wetam o do nyaw o mo dada e mudun o beedele hendu wiide biddo a dogotoro non hal nam gonga tawedi wiido o deb modo fu weloro yeggitan fe wiide nyaw kanye e yonki jidaka ono hitni be ko min biyoto on tan kala yonki fona hula mayte so bingil adam wari adna tan dañande witti yolando munyane sawrono en
Allah jabatu aw waygalo romi kay kat sakirabe romi kaddata e kabaruji di beete hande hono do andir don ni ono bawi holitidde am ko woni himmeji modon fu bangal ni golleji amen di yartani do odo numero on gadan chapan jiddi e jeegom chapan jetti e jetti chapan jena e jetti chapan joyi jeegom chapan joyi e jeegom so ni o noddi odo numero kam gadan ko woni e bawde amen fu yalla mi kuncan hore himmeji modon odo journal kay magazine ngalo jikita jom odo fu ono bawi hitale dum do gollirgal amen gal mi noddirta ko non fu ne gadan 37321 mere mere no ga fandi ka fu kinata odo bunno ga kredi le telephone mo don fay so fay mo do tacita ke itere hem sekra bonon andi don fanje fe nokku do sera yawtir amen de wona jukita ro salam magazine amem kertenado jam cellal nyalom hande o kanyuka ana yowi edo podde de rewbe le yogabe kanyum en ka banta yalla ana toto ndira bingu en holitama wiide de do podde ko heewi e mudum fu ana yottina yogabe le do podde kanyuka ana yottina cancer rewbe le bamo be dum be jati le wi fedde ne noddirta organisation mondiale de la santé haya landongol ka tongan water ne be jaltin le hitande 2025 Ousmane Nyalibul tewti anduda so tawi dum gonga no kanko e kedjabe ambe gombe le kreduji di anni ko hebani em do majum do fetama kanko e mi e hore e nyallejam
ko sabbe de di halaji kulbini anan jilo do bembe ande de andon wide don fama ka na dum itama ko dum holitata wide on yo hala professeur Amadou Bokoum gynécologue obstétricien le sous le docteur hôpital Gabriel Touré e wi makko farde mada fuddude he yondimu ra hanta fon haltidinde e andindo kabaru mudon
l'OMS
fedde OMS hono gollirdi fu gondile adnar allandu di golleji mu em nawri bangal cellal ka holitay wide bomgol podde totinoji beengo ana wa yottinde debbo tade OMS ka ko hollitini woni dum hana bamede tay wana e amirolo do goto
arewbe wombe do bamako do ele kedde leydi meden di dulla wiide ne da hana bamde hejondimu tawe haltiday e doktoro en
de do podde totinoji beengu kam mi bamirta dum ni tan dum bamata ke du so wana ni analyse ngay yogaji wada tadele ka fu mi yayi ele bamgol majji podde de yimbe yogabe so bami dum ana gila dum en abada min kam mi nanayi wiide idum hokkane do cancer
madam Diallo Oulematou Traoré o infirmière obstétricienne soudou docteur Seskom Yelimani holti wiide ko buru mo yuro kaltidal hokkindide hakkilaji fadene do wadde hejondimo
atayina fani
na limanta ko hono mada tan jottuda min mi ngattene huuna ko waawi totinde beengu mada minen dum mi ngadira dum ni tan analyse ngaji kewdi won ton di mi ngattata fon de muyde Allah du torda fu yottata ko ma sa jukki
association malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPF golli demo inande do daranade hejo jindimo le mali waltini hakkilaji wi madame keita mama si jallo horejo division clinique AMPPF wala fu mo benji le nokuma be mo nyaw cancer nangi sabo mo gol safareji hejo jindimo
ana pai de resultat
wala fu chadele bangal challal komitaiki eto rewbe bamobe be do podde totinoji bengu kuuli dubi chapan tati hande podde ka sa bami dum wajibi dan ko matuda ile chaldima ngadu wana ko nawi ana wada so ladda ne do buttudo ana wai waitidde dum wakati on jiata tuundi dum kana mate san
Africa
docteur Nusamake gynécologue hotiwide le horngoji ngadaadi safareji hejo jimu jibundiraadi ana baa jaade sawrude nyawuji cancer lowol koyde
les femmes qui ont été exposées
rebel pamobe de do podde ko buri dubi sappo kano boyro fu wamsi cancer goto ka yiandu ngadu heewa sanni so afondi e adadu yimbe ko dum nangata andinde tan wiide faala nyalama momi ngolle mudum hande o ka ndeji di ka fu holiti wiide bamgol de do podde caddel fu yottinta rewbe hala cellal min kalta luga goji di kana wondi jokkitaade fa
les recherches continue
professeur bokum e di wiide nafangaaji gondi do heyondi mum buri mawnude dina farade kudon watta cancer
en bonne santé
na do cilludo mo fey hunde nawata dum ka ana tiidi fa bamgol de do podde yottina dum torda bangal cellal kudum nafata buri torda ko dum yottinta neddo ana wada so biingu joomu totine ana buita do rewbe yupugol mu em yiyam buri fu wakati mo iwda ele beynugol tiidugol ana wada so keba wakati juddo fa kewta hore mo
recuperer
e dunkend ande fu koltiwide heyondi mu ana mo isane do antare dobe ana beede do cellal yalla dun fu ana faame sanne e gondingol go horgo min tewti organisation mondiale de la santé dani ko wi do kabar mon ka wattu joni o ka tafon e jabay notade landi amen.